gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Baya ee dhiniga arimo samafalka iyo wehliyaayanka xubno kale oo ku tirsan maamulka iyo kormeeranka kaamamka iyo deganyinka dadka barakacyaalka ee magaalada Baydhabo siyo qiimayanka baahiyaha ku jira kaamamka iyo ku noolinka dadka danyarta ah aan sii tiyoodar official dubunga iyo han ku barakacyaalka deegaanadiyo mid kumid ee qoysaska ku noolan xaradaasi oo sabooqadii gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Baya iyo ku hadalay dhibaatooyinka iyo la kulmayanka dadku ku noolan xaradaasi yeeno custi in walan qabada
maamulka gobolka han booqday maasha Allah fayliin ee deegaan qoonkan iyo baahdaan walay oo tabartaan in in dhaamin taraf falaan in kama nagaan eed eedan kama nagaan iskuulo oo aan ka baahin biyo eeranka baahan raashinka baasad eeranka baahan wal dambam haastan eeranka baahan
gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Baya ee dhiniga arimo samafalka Aadan Xasan Maxamed ayaa faafayay kubiya ujeedka kormeerka iyo dadka danyarta ee Kaboori iyo xogsho aaminanka dhiniga kalena heeydowsa Kaboori iyo dadku la caawiya
magaaka haboqnay qaar kumad kaamamka dowladda magaalada Baydhabo ku yaalan una ujeedkan ahaay inay xaaladda dhabta ay ka sugan yihiin una aragna iyo naftajoona una wareysana kadibna wali jeebal ku bii karo iyo qof alla qofkii ku jawaabo karo baahidaasi kaamkaas una kulugna haddii una la wadaagna xafiisyada dawladda iyo xafiisyada hay'ado intaba way kala muhiim ahaa fadaana naftarka in shacabka una la wadaagna in ayaa maqoon way jareey in gaab walaaqo gargaarka ah hakka jeer gal gargaarki marka taas way tusaale ahaataa in caawimada oo hay'ado EBI-yan markasta ba suurtagal atay in ay sulunta marka way tusaale ahaataa in macnaa dabcan hay'ado adeeg EBI-yan dawladda caawiyaan laakiin haddana walaa dhabta ilis ka laay karo qofku xoogshay in is ay in meel raay lanka iska talada walaa caawimada way la raayeen relief ya linkase relief kumayu relief way waa marka aad oo jirnaayti kaninka la kasi walaa qoyar caafimaad aad heliyo marka yaani dabcan wal oo marka ma ah la ka tirsanaado koro joogto la ka tirsanaado koro ma ah way fadaana shacabka si dhanba in oo qofka ilaahay jeen us tala saarada xoogsheen us kala soonaada marka in badan in lamid ah hay'ado gargaarka caawiyaan faylayeen saxayeen haddana yaani ma ah halkanka dambooy ma ah halkanka dambooy way buu ahaa anay beertada tabcata halkanka dambooy way buu ahaa anay ilaahay aad tala saarta halkanka dambooy way buu ahaa anay oo xoogaaga aad aaminta marka waylana yaani ay liska halaynay gargaarka yaani dabcan in yar la ka caawi karo ma ojii nolol oo dhanmalka caawi karo marka inta la ka caawiyay waqtigo gaaban uu waqtigaas marka in aad ku faa'iideysato ee beero waliig naqada aad la shaqeysada way la faday in xoolo un dhaqadaane asalka iyo afka una lahayn in una tabcana una dhaqana kadib way helaan marka horumar joogta ah dawladdu way inteegantaa horumarka shacabka heer koonfur galbeed iyo heer guudba marka